Oɗo debbo jooɗiɗo Daande Gidoro mo sukkundu muɗum anni Saifiti na wiya Bintou Koyita moyroɗo gorko muɗum Innadun Founébé, kanko tan daroni ɓeɗo sukaɓe gila ko gori ko iwi hen. Ndenno mo jogui muɗum tiɗalla ele gonɗi woni ko holliti wiide o yettiraka garbinade
guiɗɗine joni suɗɗan yawtine mi wala bawɗe fou gurde sukaɓe ɗamen. Ɗo saabi so miɗen ñaago, mbiɗa yiiɗi windede inde mbeɓe jaati e lekkole ngam mi wala bawɗe, saabu kamɓe faabato kan mi tewta musakaji amen, mi wala e gollandu.
Jeenabou Dianta joguiɗo hakke duuɓi jeɗɗi anni jilto tan hakkunde mobilaji nokku feŋaji ɗi, guelɗo dewel holti wiide garbinto yalla faabade saraɓe makko.
Mene sara amen wala bawɗe, ɗum saabi hande so meɗen ñaago yalla heɓme wuura. Kalisi fof mi heɓɓi mi naɓan ɗum galle, yimɓe ana yenna ami watti fou, ɓe wiya so wala mi yahal mi jangiya mami golliya mi accan ñagade, ngam menede mi wawa gollinde hoore amen to fon.
Misidi mawɗo Bamako yo nokku ɗo garibaɓe hewɓe goni ɗon dunno Oumar Sow heewi tawede oɗo suka mo duuɓi sappo tati na jeeya ñoromango ko murti jande ko woni ko o tawi hoore makko le oɗo sifa gurdam.
Min darmin hoorin ɗam hecciɓe kamɓe ko hee e muɗum fof ɓe fiyanka ɓe teta kalisa samuji, watti goɗɗo ɗum mbeɗa yara dorogoji mi heɓa mi wujjiya, minu ñaago tos mi wuura.
Ko ɗum Dina Aslama ko wi dow garibagal. Abdoulaye Maiga holti wiide Dina ka haɗali ɗum ka an hande jomum tawi hakkika e kasidine muɗum.
Ɓe wuƴƴagol ana dagui le Dina aslamako, saabu dina neɗɗo so wala boɗ ana wawi ñagade, ga caggal muɗum séria dina fo hollite hono mobbo nela garibaɓe mumen yaha ñaagui o wadda kalsi weeti fo. Yimɓeɓe wala boɗe feeɓe ɓen ko hasdiguiɗen ñagade.
Garbinde Bamako ɗo wala fe duuɓi, Boubou Diallo na wara duuɓi capanɗe jeegom, oɗo famɗuɗo jiile holti wiide yitiraka garbinde.
Min galafi boɗan hanne wonko wattiga e ñagade, soni wala ɗum mi jomiraɗo galle mi won baddi fa heewi ɗum. Aranno miɗen remano ga hande mi wala guite kasin, somi ñaague wala fune wurrami.
So banggal jamare nde wonno holti wiide garbinde yo jaati nattere e wurre e ley yafamuya e hakkille woɓɓe kay yo saabi sarɓa yogaɓe mbasife e ley birgol sukaɓe mabɓe.
Ko wiyeɓe sukaɓe ana naato wuyɓe e bande e nandan muɗum, saabu dena tewtide no wurrita dow ñaagago tawa yiɗati golle ɗum ko wattata hewɓe e guyga e yargol koñan fa ɓamde dorgoji e nandan muɗum. Ko heew fu ɗum nafa maralno.
E wi sosulege en yogaɓe kay ngala fi goɗɗum sona garbinde yalla eɓe keeɓa ko ɓe ñama, ka ana hani garibagal ngal, ka ana hani saria hino kabar muɗum. Ɗum woni ko holliti Yakouba Dogoni o sociologue.
Ko heew hannden wala gollam fu so wala ñagago, hannde meɗe wonde teɗe dabiri fu mi cuɓo hono yimɓe hanɓe ñagade ɓe ante, kan yimɓeɓe hana ñagade ɓeɗo ante. Soni lam o wawa haddeɓe warde ñagade bangguel laabi ɗi, ɓen hani taɗe dabiri ɓe ñiɓa nokku goɗɗo ɓe ñagoto yoppe toon, saabu ɗen so wala ɗum nokku foti yewɗalle ñolaman nde genni mawni a tawa ñagoto ana ɓutti tatti fe damuɗum.
Miccitina wiide garibagal na haɗa e ley sariyaji leydi Mali banggal sariyawol temedere e capanɗe jetti e tati code pénal, jukgo muɗum yo iwde balɗe sappo e joyi yaade lebbi jeego uddugol kasu.